Okay. The history, baby. Right. In the making, of course.
Mwafurahia tu uko aone. Alikuwa akinishikashika huyo alafu.